ndani ndikumvera nyimbo zvamangwa angangwa
zvachikuru ndipatsa se ziwa iwe sote ndimagopona umadziwa nanga bwanji subanga ganto sote ndimagogondra umadziwa nanga bwanji sukwezela ndikaimba poni sumayanka kubwela kwanu sufezeka
tiye ndikondane tisalekane pamavuto patendele ndilili motsi tiye ndikondane tiye ndikondane tisalekane pamavuto patendele ndilili motsi tiye ndikondane
kala kudigilila kawa kuchulukila godi chigondi chanjichi asanga nkandi usa akuni nsakusiye nangandi sakondwa njine ndeile misozu mangotsi palibe chomwe chikuchitika ndeile kumangolila
tiye ndikondane tisalekane pamavuto patendele ndilili motsi tiye ndikondane tiye ndikondane tisalekane pamavuto patendele ndilili motsi tiye ndikondane
sote ndimakufuna umadziwa nanga bwanji subanga kantu
tiye ndikondane tisalekane pamavuto patendele ndilili motsi tiye ndikondane tiye ndikondane tisalekane pamavuto patendele ndilili motsi tiye ndikondane
ndikumvera nyimbo zvamangwa pamalawiwanga.com.